a bad number.
Yeah. Your favorite boy.
Ahachinga Tanzania. Yeah, Tanzania. Yeah, Tanzania. Yeah, Tanzania. Yeah, Ariza Nyerere Papa akalijenga taifa letu, akafata Mwinyi Mkapa wakatupenda viongozi wetu. Naye Baba Kikwete akubwete kabwete, alitumisha sana mani, kamleta John Pombe Magufuli Mungu akamchukua ngali twa mtamani. Saka tupa mama, mama ambaye tuna imani na yeye, uongozi wake salama, salama. Na tunapenda yeye. Tanzania ni nchi yangu, Tanzania naipenda.
Tanzania,
Tanzania pia ninayo furaha ya kuzaliwa Tanzania. Tanzania ni nchi yangu, Tanzania naipenda. Tanzania pia ninayo furaha ya kuzaliwa Tanzania.
Tanzania
tunaipenda Tanzania, nchi yenye amani tangu dunia naiona. Hilo ja wazalendo wanaopenda. Tanzania, oh Tanzania, oh mama, oh. Tunamshukuru Mungu, bara na visiwani tuna amani. Na leo twasherekea uhuru wa miaka 60. Tanzania atira nchi yenye amani haina marumbano.
Tanzania
miaka ya 90 hadi leo twadumisha muungano. Tanzania,
Tanzania
Tanzania, oh, oh.